I'm at zenbury.com. Super vibes. Super vibes.
Sawa do sawa, you de sawa sawa, sawa do sawa, you de sawa sawa, sume amua, ah yeah, we sume amua, sawa. Mana wasu kitu Mona Lisa, chapita gana kina letisha, asa wenye nana kunitisha, 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 hata kila siku Mungu puta puta, ili hali sasa shazoe. Siwezi kukaa bila kulewa, kulewa, kulewa. Inekopo mko umua, mixi akaunti za loa. Alamu anusu andiboa, andiboa, andiboa. Inekopo mko umua, mixi akaunti za loa. Alamu anusu andiboa, andiboa, andiboa.
Masa nyate takuwa sawa, marabake zijiwezi, yendo dawa. This is a minyama, wana leo tuko fulu. Wana huwa master, mulanzi ya mabia. This is a minyama, wana leo tuko fulu. Wana huwa master, mulanzi ya mabia. This is a minyama, wana leo tuko fulu. Wana huwa master, mulanzi ya mabia. This is a minyama, wana leo tuko fulu.
Nikisema sikupendi nyelewe, nataka nibaki mwenyewe. Na wanangu tuenjoy, na wanangu tulewe. Mademo kila siku visa visa, unisielewi picha picha. Kupiga vizingo miza kichwa, miza kichwa, umiza kichwa. Kama sovijiti leta bia, wanangu waboko kanyagia. Yanu siachi ongeza gia, geza gia, ongeza gia. Leo nyumbani no no no, wala wezi ningoa. Mitimuni shalewa, shalewa, shalewa. Mie nyumbani no no no, wala wezi ningoa. Mitimuni shalewa, shalewa, shalewa. Ama kutaka nyate ntakuwa sawa, marabake zijiwezi, yendo dawa.
This is a minyama, wana leo tuko fulu. Wana huwa master, mulanzi ya mabia. This is a minyama, wana leo tuko fulu. Wana huwa master, mulanzi ya mabia. This is a minyama, wana leo tuko fulu. Wana huwa master, mulanzi ya mabia. This is a minyama, wana leo tuko fulu.
www.amadzambiri.com.